Shanky Supplier.com.
The best quality. Umina moja jumlisha shina moja.
Fuyo, Fuyo on the mix.
Nakuja kama, kama, kuja kama pepwa kibuga, aga aga.
Give it your money, sounds bad. Talent kid.
Oja mani mama kubwa kalipenda mtoto mdogo. Shangazi ulo kaipenda mashine ndogo. Mama kubwa kalipenda mtoto mdogo. Shangazi ulo kaipenda mashine ndogo. Oh, oh, nasema kanoga. Nasimu amepiga we kanoga. Eti nimemfuluga we kanoga. Nasimu amepiga we kanoga. Eti nimemfuluga we kanoga. Nasimu amepiga we kanoga. Eti nimemfuluga we kanoga. Nasimu amepiga we kanoga. Eti nimemfuluga. Mapenzi mfano wa dodo. Ila siyo mea, sini tupie kisogo. Mwenzako nimekuzoea, sini chalange kama gogo. Kuli ukanipikia, nina moyo mdogo. Ukiniacha nitajifia. Maneno yake kaniambia, eti ananikubali. Mimi hatali nampatia. Wala hawezi kuniachia kitu. Maseme sijajibu, simwasha kupigia. Maneno yake kaniambia, eti ananikubali, mimi hatari nampatia. Wala hawezi kuniachia kitu, maseme sijajibu, simwasha kupigia.
Uwe dereva wa kuzima.
O jamani, mama kubwa kanipenda mtoto mdogo. Shangazi ulo kaipenda mashine ndogo. Mama kubwa kanipenda mtoto mdogo. Shangazi ulo kaipenda mashine ndogo. Oh, oh, nasema kanoga. Nasimu amepiga we kanoga. Eti nimemfuluga we kanoga. Nasimu amepiga we kanoga. Eti nimemfuluga we kanoga. Nasimu amepiga we kanoga. Eti nimemfuluga we kanoga. Nasimu amepiga we kanoga. Eti nimemfuluga.
Moja mani kaipenda mashine ya kuso nyengine. Shangazi kubwa tukunye manene nene. Ninacheza sebene geto chomuone. Tumsima kasa ulanela kanionesha chene. Kaipenda mashine ya kuso nyengine. Shangazi kubwa tukunye manene nene. Ninacheza sebene geto chomuone. Tumsima kasa ulanela kanionesha chene. Na msumbua sobo sogo sogo tena na msumbua sogo 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 macho na msumbua sogo 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 tena msumbua sogo 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 tane tena msumbua sogo 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 geto na msumbua sogo 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 na fujo na msumbua sogo 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 geto na msumbua sogo sogo sogo
mtoto wa Temeke, mifumo kisirani, anakubali sana mitoto wa Kinondoni. Mitoto wa Mwananyamala, Koda Kimshensi, anakubali mitoto wa Mazese. Mitoto wa Kisefule, Chankimada, mitoto wa Kigamboni, Panyamanoti. Mitoto wa Tongoma, Chimpofu, Kilisita, Dabari. Nakubali mitoto wa Kifoko, Sapoti Mkoko. Mitoto wa Lodi Lodi kwa Msala, Kidama Shetani. Mitoto wa Ibrotowni, Testa Majani. Mitoto wa Mbezi, Sela Spido. Anakubali sana mitoto wa Mkwani Mtuwala, Tukutuni South Africa. Mitoto wa Masasi, mitoto wa Nachingwea, Tiai Buleti. Nakubali mitoto wa Ikulili, Machokodo. Mitoto wa Kilwa Masoko, Mama Talenti. Watoto wa Morogoro, mitoto wa Tanga Towni, mitoto wa Chamazi. Anakubali sana mitoto wa Mkwani Rufiji, Mbate. Mitoto wa Kibiti, mitoto ya Mungu Senti Wida.
Fujo on the track.
Talent King.
Muziki hapa kitani kwako, Chanki Supply.
quality.